Fuego, fuego.
Welcome to the fire department.
The seductive, what up?
Keep check, mob.
Frisky, I'm sick.
Zamba, so.
We don't call it a taco.
Balangi.
Olo to my taco.
Balangi.
Olo to my taco.
Balangi.
Nga ukwani sa kunyanga nyama mi penda.
Taco ni taco.
Penda.
No chibuku, no peace mutoloshi every time I look. I'm sliding in your DM, I like what I see. Pochaya kaloshon ya my fantasy. Size don't matter, as long as you nyanganya. Tandala I see it vis-a-vis baby vwambana. Let's go head to head, monga chabeni mabandana. Guess what I'll give you, ngati kweni choka nkuka banana. Baby your booty, that's your superpower. Nga kufa keku mugaka wakateko masawa. Fashion not sana, ncha picture Beyonce. Focus in the backside, ndiye kuli voice.
Balange, olo tu matako.
Tulange,
olo vi matako.
Vilange,
nga ukwani sa kunyanga nyama mipenda.
Tako ni tako.
Fondeli pukuni bando bana fika kanongo la fukunyuka. Don't tease me abano wenda bafinina. I burn like a fire, kata fire kule tutuma. Gato abafueka fueko kweku kabo kuipibire. Misango sheka sheko fule waya watapili. La bando popole seka ngana wamba kuku sowe lako. Swena sheki cheki pepi kwamba kuipene. Na kalumba feni nebo baimbile bode basini. Fondeli sesha leli lati wana marry me. Tangi shendo pomu fola boss kabili. No type ya bakulu mulika mokwiza kabili.
Yako ni yako.
Olo ipisike mchitenge, ise ma expert timaona.
Tako ni tako.
Bena bakonda thick, bena ngo slimu. But in a kaleza, I don't mind.
Tako ni tako.
Ben, yeah, ben. Ben.
Tako ben. Ni tako.
Ben.
Tiswa
ben.
Ise ni sloche.
Nima funa ijatepe inga kusalise ku heaven. Tie mami bende paka upange na seven. Bagai gai gelo muleke na vine. Nga tiafu na adiamfunuke monga ma legend.
Tako ni tako.
Ivos visa kachinjapo. As long as vidi pa chupi pako. Chako ni chako. Uwauze na wanzako. Beauty iri kuchako.
Chako ni chako.
Weda unkare la small. Chako no biggie. Baby,
you should just know how to twerky.
Twerky. Na kuziba chabe moe jumbela. Uzaona bagai diwa wazambo kurwi. Nikuziba chamo inyanga nisila. Kweke nishi kwa sila hapo. Wabati angani keki. Olo wakuse kati yako ni ya fake. So what?
Weda unkare la chako.
Balangi.